Upon if he is empire.
Download it for my love.
Yeah. Love will only cafe when no bug tampa. But the waka kupo kolanga stampa. Ulem for we no vale quita pepiani. Ukamona kwa tidi mbele kushupa. Pia my love before kuna tatu pone namo. Pia my love before kuna tatu pone namo. Pia my love before kuna tatu pone namo. Pia my love before kuna tatu pone namo.
Serious.
2 months later na bona mulavu. Umutima ukuto wana mavavu. Apa nomba tuti maveka vevu. Lavu ya linjadu shapwene silevu. Mulavu yesu na lefira no kupema. Few days na waposta kumweda. Na leto ntonka nyo kwiposa pangwena. I was like shinde kefu ya kaweda. Lavu ilo mfika febwino pa kutampa. Bazi waka kupu kolanga stampa. Ulevo wino vale kwita pepiani. Ukamona kwa tidi mbele kushupa. Pia my love before kuna tatu pone namo. 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 Yeah. Atholo nkaba na mkwe paka nimfwa. But the love all in pela yali yambwa. First time at the break I'm a kokpwa. Na leo mfwafe ine na kalimu kufwa. Those promises gelo da leo mfwa. Baba fese mumwa waka kushu mfwa. Muli love mula fume fibi nefsumalim. Mwone kafe wino nga muli babididim. Love wilo mfwi kafe wino pa kutampa. Bazi waka kupu kuna nga stampa. Ulevo wino vale kwita pepiani. Ukamona kwa tidi mbele kushupa. Pia my love before kuna tatu pone namo. Pia my love before kuna tatu pone namo. Pia my love before kuna tatu pone namo. Pia my love before kuna tatu pone namo.
Yeah.
Emuche wachilolo Jaden. Give my love that wish I know Kwangarida. Yeah, DJ Danger. Chilo pule ichi mbuli eshi veni danger.
Download it for my love, zedmusic.com. 1MT9.